This beat is for sale.
Izindaba ezikude sengisithela ulavi wami, sengisithela isithandwa sami. Ngizohamba ngifike izindaba ezikude sengisithela ulavi wami.
Ludani, mina zingisithele kubambo lwami. Yana womuntu engimthanda kanjani, sadume ikhanda ngizofika kanjani. Bene ngiwelele imfula ngeqe namawa, boshonanelanga before ngizombona. Ngempela ngimthanda noma engakhona, uthi angithumele umalume ezolobola. Yena useredi kunginikeza uthando, ucuse ehlangeni uyayizwa neza. Shisa ngaphakathi uyavutha umlilo, akasezwa-ke bemkhuza uyanginika kuthanda. Kuhambe nensizo solanda le ntombi, sengilishayela ikhanda sengishele isikhathi. Isikhathi ngihamba ngifuna le mbali, uthi ethanda mina kanjani imali.
Izindaba ezikude sengisithela ulavi wami, sengisithela isithandwa sami.
Wakhala bafana mhla ngithola lengane, bani mabeyibuka bathayi ngifanele. Ngabuza abadala bathi yonake leyo vusa umuzwa kithi ukuze uphelele. Kubule smile indlela ahamba ngayo, meke wahleka kumhlaba komaya. Ngidingeka isibane kuyena okhanyayo, ngidingeka ukhiye kuyena ovulayo. Shizwani nemiliyoni mina ngiyavuma, kade ngimshela wacishe wangihlula. Kwaba mnandi esethi makeba ngiyavuma, nami ngiyathanda-ke sifunda isikandaba. Khala nezindaba ezingisithele yena, zingisithele udali wami ngempela. Eyokuqala kusasamile ngizegibela, uyishaya izulu emshayeli ngimbona.
Izindaba ezikude sengisithela ulavi wami, sengisithela isithandwa sami. Ngizohamba ngifike izindaba ezikude. Why?